obulagajjavu obwabaddukanya amalwaliro ga gavumenti bwaviiriddeko gavumenti ya Uganda okufiirizibwa ensimbi ezireyo mu biliyoni 15 mu mwaka gw'ebyensimbi oguyise. Ensimbi zino zisaasaanyizibwa mu kugula ebyuma ebikozesebwa mu kuyingiza empewo n'okufulumya omukka mu ICU nga bino bimanyiddwa nga heating ne air conditioning mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo naddala ag'omutendera ogwa regional referral n'amalala. Omusasi waffe Edith Nabagereka kalambulule.
Bino byalabikidde mu alipoota ya saabalizibwa ebitabo bya gavumenti Edward Akol ey'omwaka 2025 era okusinziira ku alipoota eno ebyuma bino mu malwaliro agamu tebyakozesebwa nga byekwasa okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli amasannyalaze okuvaavaako abakozi abatono obutaba na nsimbi za kuddaabiriza okisijeni n'ebirala. Anton Kimuli ng'ono dayirekita avunaanyizibwa ku nsasanya y'ensimbi mu woofiisi ya saabalizibwa ebitabo bya gavumenti agamba nti bino byalabikira nnyo mu malwaliro okuli ekkulu erye Mubende Regional Referral Hospital, Fort Portal, Kabale, Jinja ne walala ngera bino byafiiriza nnyo eggwanga.
Obuzibu buliwo nti ebyuma byoteddemu ebimu tebikola, twasanga ebyuma tebikola, twasanga bateddemu sente bilioni nga 15 ez'ebyuma eza ICU ne tusanze nga ICU ezimu tezikola olwakuba nti kisooka tewali masanyalaze malungi, tusanga nga ebimu baabigula naye tebikola service, tebiri maintained, biri ebyuma bipya birungi nnyo naye tebiri maintained, oluusi tusanga inadequate ne oxygen gwe bagaba nga naye tamala, twagenda Mubende, Fort Portal, Kabale nga nazo tezikola bulungi mu ICU. So kati ne tugamba nti gavumenti erina okubanga ekitunulako nti mutaddemu sente nnyingi muzimbye ebizimbe byo biri naye tetuyinamu byuma bikola bulungi kukola mirimu gyayo. Ekyokubiri staffing era amalwaliro ago getaaga abantu abakugu.
Mu birala ebyazuuliddwa mu alipoota ya saabalizibwa ebitabo bya gavumenti y'ensonga y'abakozi ba gavumenti ng'era ku bakozi 6584 abakozi abajjuvu bali 3565 nga waliwo obwetaavu bw'abakozi 310,000 abakola ebitundu 46/10. Obuzibu okusinga buli mu kitongole kya poliisi, abasomesa n'amalwaliro. Minisita Mbezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Henry Musasi agamba nti bakozesa akaseera kano naddala nga bali mu kaseera ak'okuteekerateekera embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2026/2027 okulaba bwe beetereza.
Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, you are preaching to the converted. The team knows how far we have come. And I want to request them that since we are in the budgeting season, let's see the requirement and then together we work out what is possible. Thank you.
Kwashana na munana akutunize munana CBS Radio eyo bujeja nze Edith Nabagereka wana ku parliament.